Ninatamani kujiua, mpenzi ashanitoroka, eti kwa sababu sina fedha. Ashaolewa na tajiri, watoto wananiuliza, kwani mdadi mami yuko wapi? Nimempoteza jamani, na sikupenda kwangu. Ninatamani kujiua, mpenzi ashanitoroka, eti kwa sababu sina fedha. Ashaolewa na tajiri, watoto wananiuliza, kwani mdadi mami yuko wapi? Nimempoteza jamani, na sikupenda kwangu. Hata shule ni misipendwi, watoto wangu wanachekwa, nguo zenye viraka vingi, na karo mimi sijaripa. Mama yao alitoweka, akaniachia mzigo, nitawalea vipi? Umasikini umezidi. Hata shule ni misipendwi, watoto wangu wanachekwa, nguo zenye viraka vingi, na karo mimi sijaripa. Mama yao alitoweka, akaniachia mzigo, nitawalea vipi? Umasikini umezidi. Nikihubiri kanisani, waumini wananipinga, wasema mimi ni mchanga, eti natafuta riziki. Fungu la kumi hawatoi, naogopa kuwauliza, watasema nataka pesa nilipie watoto shule. Nikihubiri kanisani, waumini wananipinga, wasema mimi ni mchanga, eti natafuta riziki. Fungu la kumi hawatoi, naogopa kuwauliza, watasema nataka pesa nilipie watoto shule.